Atzane. Yo Skyson. Zo Brigante and Acid Y. Smash.
Straight out to zpushup.com.
Muria Kakasu. Biggie man in Mr. Elts. He went low model. Hey, it's a go. Mivela plopa like a nails cut a jazzy. Mivela musa patikangan fuck a dancy. Numazifunsa unatoka kutikansi. Nafunda natimu mwevin your mama knows. God bless for your coming, you were jolly. All the joy that I'm having is for you. If you cause a vivute mumfula lulu, I'll be with you. Sikondi kupakisa toka kwa sante
la usu. I'm all about you, yeah, yeah. Kulingira kwa mana. Niwe wale tuku kwa mana. Mumabu mi yesu. I can't explain this feeling. Life yanga wa ipesa minini. Niwe ni kalila. Niwe ni pemela. So I want you to know.
Welcome in my life, little princess. Nakula ndila na kanimbo kali sweetness. Ngala kupepela kulile sakabumba. Shaka suminisho wa kukulomba lomba. Your grandma yonse benzo chosa matiez. But now she feels better peneva kuona. Na kazina na kupasa ndiwe room order. I feel like ninga gule vili vonsi. Kala kusenda senda kulikonsi. Never divide love ni kupasa yonsi. You the reason in my soul in alliance. Yeah,
my soul in alliance. I want you. Yeah, yeah. Kulingira kwa mana. Niwe wale tuku kwa mana. Mumabu mi yesu. I can't explain this feeling. Life yanga wa ipasa minini. Niwe ni kalila. Niwe ni pemela. So I want you to know. Machimwe 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 mundiwe. My lumu no. Machimwe 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 mundiwe.
Kukomana hada kutomwe tanti wangawa tumebo mamalu gando ndoji sindu pati ndoto wele vama kukomana moyo wangu watiza muzamba hele pano talo ziko unabwela aliyansi akutuka lola kupontela nikungala monga ino kwakisa misula na wakulunga wakamba niku wanfelela nyumankala teni piti samu penolo penso na pepa ine ni piti samu way back venzo titika no kapitamu nane nyonzo mbekeza batini nafikamu hulika muntu pa wantu hello nilisua brolo nitinzi la vintu usaka mwale na mukamba utazetu kenzo kapita mona eni sitili zetu dine blood yuwe manson uzankala forever ni yako poson Dominika nafaka kujara beacon ndagubono botelwa galego boomcon.
I want you to know.